Kipenda waga napenda mkweli waga wakutendwa. Usihofu mimi si kama wale matapeli. Basi leo na deka na cheza napendwa na wewe. Nishike nipinde nibebe nmenaswa na wewe.
Basi leo na deka na cheza napendwa na wewe. Baby, nishike nipinde nibebe nmenaswa na wewe.
Hakina chako cha mapenzi nishazama. Uzani isha ukitazama. Mini wakupike mwengine apana. Wano sema watasema sana. Nimepata zawadi, zawadi yangu. Nimepata zawadi, zawadi yangu.
Nimepata zawadi, zawadi yangu. Nimepata zawadi, zawadi yangu, zawadi yangu, zawadi yangu, zawadi yangu, zawadi yangu.
You are listening to DJ Skilla 254.
Kwa niti taika wakalindo mafisi wasisoke. Kutuze sarafu mikono ni usinipote. Niruhusu nikuganisha. Umenishika papa. Unachotaka mini sawa. Mananisha paka.
Jamani penzi letu limepopea. Nimepata wangu minapepea. Kita usina ringa nkitembea. Unavonipenda najichekea. Basi leo na deka na cheza na pendwa na wewe.
Na
nishike nipinde nibebe nmenaswa na wewe.
Basi leo na deka napendwa na wewe, baby. Nishikeni pina ni bebe, minaswa na wewe, baby.
Hakina chako cha mapenzi nishazama, kufuzaniisha ukintazama. Nini wakupeke mwengine apana, wanosema watasema sana. Nimepata zawadi, zawadi ya
queen, anything you want, just let me die. Do.
You're the only one I've been waiting for. You're the only one I've been running to. You've been my shade in a rainy day, baby.
Baby, you amuse me. My angel, my jabber, you amaze me. Baby, tell me, am I your type? And do you like my vibe?
Baby, you are just my type. Giving you all my time. Wanna be with you for life, for life. Oh,
baby, be my Valentine. Baby, would you wine and dance for me? Be my Valentine. Baby, just wine and dance for me. So shut up and hold me, baby. Let the kissing go the magic. Weka mate, niteleze, baby. Kisha niweke mpangoni. Ay, 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 ay.
Kwenda kufuru tu. Kilicho changu ndo cha kwako we. Fungu langu nimepewa we. Haya mapenzi ona na nenepa tu. Asijuti kukupenda we. Wala yeah. Ngangania nipara wangu na nipatia. Sijui kwa nini tukikomba na nalia. Ofi na nichanganya. Mkwe wangu ding ding dong ding. Ding ding dong ding dong, oh moyo. Ding ding dong ding dong, yeah yeah. Ding ding dong ding dong,
sije kufa kwa pressure.
Ding dong ding dong, yeah. Ding ding dong ding dong,
oh moyo.
Ding ding dong ding dong.
Nishika utamu na koleza. Vile unani pembeleza. Mtoto wa tume niteketeza. Basi pendeza kwa sifa ni kuposti wa kone.
Baby go give it up to me.
Wapele vida mshupa wakito na wakome.
Baby go give it up to me.
Ngangania nipara wangu na nipatia. Sijui kwa nini tukikumbana nalia. Ofu inanichanganya. Mkwe wangu
ding dong ding dong,
yeah.
Ding ding dong ding dong,
oh moyo.
Ding ding dong ding dong,
yeah yeah.
Ding ding dong ding dong,
sije kufa kwa pressure.
Ding ding dong ding dong, yeah. Ding ding dong ding dong.
EDP Records. I wanna take you out. I wanna take you out. I wanna take you out. I wanna take you out, baby more. Feel, can I give you more? Oh. Wangu baby more. Oh, oh, oh. Tell me what you feel, can I give you more?
Kuimbie amaro ni kuachie unitunzie waniambie.
I wanna take you out. I wanna take you out.
take you out. I wanna take you out. Oh, I love you. Oh, I love you. Take it slow, take it slow. Take it slow, take it slow.
Jangwani umepotea, mchana juani unatembea. Utokapo ni mbali, uendapo ni mbali. Marangamia mbebaji akatokea, kukushusha mzigo na kulemea. Upata fadhari pole na safari. Eras what you did to me. Yote tisa ila kumi. Umeruyesha mana ya upendo. Si kwa maneno bali kwa vitendo. Umeridhika na nilicho nacho. Pewa kutolea gemacho. Siku nikiwa sina twalala. Oh baby twalala. Ah baby. Before I close my eyes, minamomba Mungu wakuline na kusimamie. Wendo pacha wangu mie. Eti sikuizi vipi mbona sikusikii tena. Sikusikii ukilia, sikusikii ukisema. Nipo bize na buja mani nimesha sema. Niko bize na baby na msalaba wake. Taubeba, taubeba, taubeba. Na itafika nao kiume. Itaubeba. Iwe kwenye shida na rame. Ama kwenye shibe na nja. Na kwa kondo langu maitalika nao.
DJ Skilla 254 turning that dance floor into a crime scene. Yeah.
Fahamu umezimia. Umewekewa damu zinaingia. Bomba likafunguka. Noweza tanyanyuka. Mara dakitari wazamu wakaingia. Umepata fahamu na muangalia. Machozi ya nakuanguka. Natamani funguka. Eras what you did to me. Yote tisa ila kumi. Unanifurahisha kwenye tendo. Na unipipenzi la magendo. Ah baby. Before I close my eyes, mina mumba Mungu wa kuline na kusimamie. Wendo pacha wangu mie. Sikuizi vipi mbona sikusikii tena. Sikusikii ukilia, sikusikii ukisema. Nipo bize na buja mani nimesha sema. Niko bize na baby na msalaba wake. Itaubeba, itaubeba.
Baby, what you do to me? They wanna tear us apart, but I know you're the one for me. Don't leave me waiting. I wanna be your queen. Give me love, I wanna be your queen. But baby, baby, don't you know? Now you they cool me down when I'm hot, you know. Now you they give me joy when I'm down, you know. You they give me joy when I'm down, you know.
By my side, you're the one who ring ding in my mind. Ukinitoke nifanyaje bila wewe nitafanyaje.
Oh my dear, naleta vibajia utafurahia. Najua umenimisi kunikumbatia. Vitamu tamu utavipata mama, usishike tama.
Ni jomwa la waridi, dawa ya baridi. You know I want you baby, forever I want you baby.
Usiondoke hata kidogo, wewe tu na mimi ndo sivi. Ninakupenda sana, tusiachane mana.
Familia mama tarudi home. Zako nazisaka
tu njoo. You are the only one.
The only one for me.
Totora, 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 totora,
totora, totora, totora, totora, totora, totora, totora, totora, totora, totora, totora, totora, totora, totora, totora, totora, totora, totora, totora, totora, totora, totora, totora, totora, totora, totora, totora, totora, totora, totora, totora, totora, totora, totora, totora, totora, totora, totora, mwazenu nalishwa vitamu. Unapendeza ukilala, mzuli yako kala. Sifa kwa mama la kuzala. Mungu anaumba, na umeumbika. Mina kuwaidi, nitazikwa na wewe. Unanifariji mama, nikiwa na uzuni. Tena niahidi, utazikwa na mima. Tena unifariji mama, kwenye shida na zote baby.
Siku aji acha iwaume lo. Siku aji acha iwaume lo.
Kwanza nanzaje kukuwacha wewe baby, nanzaje nambia, nanzaje kuwa mbali nawe baby, nanzaje. Nitafikiwa nawe napo, sipesi macho nawe, baby baby naona. Kakesha kapopo kisali kulilinda penzi langu, na ulipo nipo labda wachukue roho yangu. Najua watanununa, na hili litawachoma, ila bado watatuona. Hani 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 we. Kwa na wewe, unanifariji mama, kiwa na huzuni we. Tena ni ahidi, utazikwa na mimi. Njo nifariji mama, kwenye shida na raha zote hani we.
Chikondo unataka heti ukiitisho unapota. Are you okay girl? Are you okay?
Are you
okay? Oh my god, it's Lawrence Melody.
Alexis on the
beat. Utaki pa chikondo taka pima. Kwani we unanipima? Mapenzi ma chikondo unataka heti ukiitisho unapota. Are you okay girl? Another petal, ay, nilipaka wana dawa. Sina moyo ninivunja vunja.
Bona moyo, unaumiza. Una utafu na kabigiti. Ay, na nile kuwa mwaminifu. Nilipimu ata visiti.
Are you okay, girl? Are you okay?
Sweetie, baby, you are sweetie.
me a robo. You my lover, mashepu mwendo kama twiga. Unanikosha, vile tunavunja mbuga. Ulivyo chongo, mazagonisha samba na kwambi. Wako niko loyo, chochote unatako na nyambia. Hey baby kuna hapeleo, na vilo nani bamba bamba sana. Nataka tukeshe leo, na vilo meni weza weza sana. Nataka si tuende mbali, tuende mbali. Nataka si tuende mbali, you know that I love you.
Twende Mombasa,
Mombasa.
Mwone gavana jo, natuogele.
Kisha twende Kisumu, tukule samaki ya momena.
Twende Mombasa,
Mombasa.
Mwone gavana jo, natuogele.
Kisha twende Kakamega, uone na mita nililelewa.
Oh yeah. Oh na 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 na. A big classic. 006. Thank you many pana fancy na nene. My baby na enjoy. Pendi lako la kifani na tosheka. Baby na enjoy. Hakuna macho kupendeza meni. Ametoka majuu na vile amechatisha. Kwele Mungu amejibu maombi. Baby kuna hape leo, na vile unanibamba bamba sana. Nataka tukeshe leo, na vile umeniweza weza sana.
Nataka si tuende mbali, tuende mbali. Nataka si tuende mbali,
you know that I love you. Nataka si tuende mbali, tuende mbali. Nataka si tuende mbali.
This is Love Colossus with my son right here. Colossus
Same Stand
Yaga.
Yeah.
jiko kikama tebe imebeza. Kino kata kama razor. Stop with the teasing, acha kunyongesha. Baby, pasirofi kama dam. Baby, I'm a blow my money like Saddam. Obsessed me. Girl, you know you better than him. Baby, girl, nobody better than you. Only you, only you. Nobody better than you, baby, you, baby, you. Yeah, chako cha moto crazy nacho beka. Apende kama una pepeta. I'm running first, I'm running later. I can't wait to put in the bomb. Baby, unani pele kana rich. Baby, the way you want, you are wish. Moyo na duna ni kama na de. You put it on me again and again. No, mama, yeah. Messi, peace, kutanya. Mtoto kwecha funja tachagani. Why you come faster, faster TJ? Mama na baba yako kanga mata yu. Baby, be ready when I run up on you. Oh, na 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 na. I'm getting ready, I'm a run up on you.
Enough just to keep the woman special woman. This doesn't mean love, love's your enough just to keep a woman. Yeah, yeah, ila ni mejaribu yote ili nikuitishe penzi nisirifiche ili ni mejaribu yote. Baby, you should let me love, love you. You should let me love, love you. I know I can be the one to. Baby, you should let me love, love you. Hey, baby, love, love, baby, love. Nipate, baby. Kisha timiza neno. Utashika jia uniache. Baby, nikianza kukupenda unipige chenga. Unavunja ulipojenga. Naijua yu naanzaga vizuri. Ila ukilamba bakuli na kuwa jeuri. Baby, you should let me love, love you. You should let me love, love you. I know I can be the one.
Mola kamumba, ana mfano we. Mzuri wa sura na roho na njema tabia ya. Kunyago nikafundwa kwa makungwi somo ye. Mahaba kaya jasando yanani mwagikia ya. Natamani nimtaje tajina ila naficha, naficha. Naifanya siri yangu kina fulani. Wale wakusigina taleta mapicha, mapicha. Akaturuka nege wangu. Simrefu simufupi, simweupe simweusi. Rangi yake ni ya kati kati. Kasema kwangu wa furukuti. Wengine na ukupa nuksi. Mini wake milele anyaki. No mana nampenda mpenda. Kijana moja amenifika kwa ro. Kopa kopa
kopa
nampenda mpenda. Kijana moja ila kumtachao na ugopa ugopa. Kwa jina na muifat sije kuninya kunia. Kipenzi changu jamani kaja kuniharibia. Penzi likawa mashakani. Mwenze
mwenzenu na nawiri. Najua mwenzenu najua mwakesha kujituma kutoa kwa masangoma yangu kuyatabiri. Nosema nimeachita hainifiki mikosi, Mola ndo mpaji nyongo mtazitabi mchomwe jua la utosi. Kesheni kunjaji mwenzenu kila kukicha kabla kupewa misosi. Masaji masaji unapoa kasiri, yani atatu kipost hata kini mtagi eh. Simtu wa magazeti wala peji za udaku, ilokae mjue hata kitaki. Yake siri nyeti pole ni washa kunaku, wala msiji sumue kumsati zaki. Nampenda mpenda nani, kijana moja nani amenifika kwa ro makopa kopa. Nampenda mpenda nani, kijana moja nani, ila kumtacha o na ugopa ugopa kwa jina na muifazi.
Nandicho nanti samaki makini, nami Mungu kanipa pa kuka kando yako. Nina furaha na mani, mapenzi ya dhati nayo nipa sijawahi ona. Ndani juu kifo cha mende chali, body to body, Monday to Monday. Ndani juu body to body, Monday to Monday. Oh baby, do me like it's my birthday. I've been around the world but never seen such kind of love, such kind of love, such kind of love.
I've been around the world but never seen such kind of love, such kind of love, such kind of love. Oh baby.
DJ Skilla 254.
Helewa wewe, wewe, wewe wangu wa moyoni. Ulivonjaza ni pomoni, hakika mwengine sio. Mweza waki, wewa thamani, kanipa Maulana, oh Maulana. Mweza waki, wewa thamani, kanipa Maulana, oh Maulana. Body to body, and I need you. Body to body, Monday to Monday. I'ma do you like it's your birthday.
I've been around the world but never seen such kind of love, such kind of love, such kind of love.
Alumba ardhi akaumba mbingu, akaumba bara mwezi, akaumba nafsi akaumba wivu, akaumba na mapenzi. Na kukwacha si sani, siwezi jaribu. Mala penzi kwa mzani, umenizidi mahbibu. Shika vima usukani, twende taratibu. Bade ya tuta baby koleza gia, eni tam tam kama pimpi, na kuita sweetie. Arote rote, funde kwenye kuchi kuchi, shepo vipi kama lote. Cheni shatiliti, sitaki chiti, watoke toke. Kwenye moyo nimekupa siti, wewe ndo dereva, so kukwacha.
Nazaje,
nazaje, mwenzako kukwacha sio hezi.
Nazaje,
nazaje,
nazaje, kukwacha kabisa sio hezi.
Kama mapenzi mchawi umeniendea ngende, mana naisi nimezaliwa nije nikupende. Ah, jangwani pakavu umeota mtende. Wa ubani wa ubavu sema wapi twende. Jua mapenzi ni siri, yanitoka hizi zile za mababu. Sigeuka gaili baby, mazoea ya kati pa
kabu. Chuchuchu, basi nipata kichuchu. Sifa ya mume una uchu, usiruhusu nikapiga puchu. Chuchuchu, basi nipata kichuchu. Sifa ya mume una uchu, usiruhusu nikapiga puchu.
Oh baby, you make me think it's on me.
Unapopendo paoni usishangae mtu kuacha minofu na akalaga vichochoroni. Halima, kwa ajili yako ninajinyima. Mezilisha katia na bima, moyo wangu kata wendo kisima.
Baby babe, nakuitaga mtake chovungu. Kwa mana uoni atatabu kuinama.
Na unapolishika lorungu mwizako vinywele vina kisima.
Tututu, usizinyowe ni kusuke mabutu. Mkunaji kapewa ukurutu, yani kama chuma kinaliwa na kutu.
Tututu, usizinyowe ni kusuke mabutu. Mkunaji kapewa ukurutu, yani kama chuma kinaliwa na kutu.
Kalansi, mi daddy. Au tuseme bado taki. Au mekunyo mkongote. Manazi pombe zinaenda chi. Oh baby chi. Oh what I see. Nani peleka na rimunti. Niko mabenzini. Na sasa niwe na miho. Oh baby, umelam. Bata umesho tuwe ode paradiso. Na upole wako ulivyo. Penzi lako kubwa zito sio kitoto. I love you baby.
You reggae reggae, I'm a bruisey. My baby, wake up and newsy. Today's our day, we'll speak a bruisey. It's our party time, we gonna mama. To go happy, muda wa sama. Oh baby, tell me if you happy, baby, eh. Forget your card when they say to in my bed. Oh, you know, girl, I don't care. Because today's party time. Oh baby, oh my love. Baka mwisho tuwe ote paradiso. Na uzuri wako ulivyo. Penzi lako kubwa zito sio kitoto. I love you baby.
Langu wari hudi Ali hudi lanukia Kumpenda sina budi Nitangaze adhara nikibidi Tufanye lukusudi Atoko pikantari razao Maneno nchajao Wanafanya maneno Baby sinufanya maneno Imani nilonayo Ilitengenezwa na wewe Uko nyuma nili yangu Kauka niyoko Tauka nipangusa Upendo tulonao Metengenezwa na mimi na wewe Hapo nyuma walituangusha Tukanyanyuma Baby tell me
Nena penzi kwangu tamu. Nena penzi kwangu tamu. Jama mapenzi matamu. Penzi tamu. Nena penzi kwangu tamu. Nena penzi kwangu tamu. Jama mapenzi matamu. Na
ukota ukanipangusa. Upendo tulonao umetengenezwa na mimi na wewe. Apo nyuma lituangusha tukanyanyuka.
Penzi tamu. Nena penzi kwangu tamu. Nena penzi kwangu tamu. Jama mapenzi matamu.
Penzi la ukweli baby nipe chuzi. Na ukinikuta nimelala unakuja juu. Tena kwa jinsi liko
kitungu. Kila siku kwetu siku ku Valentine so issue kwetu. Sini siku tu. Najua napenda zawadi majifti. Nazo mana wukani kufixi. Iwe shida ya mavazi, chakula na marazi. Sometimes niko razi niji risky. Nacho fraya tanki kosa na nume kwa Mungu. Wapo walo waini tosa kisa sinafungu. Nakumbuka long time, limu kuwa hard time. Kabla udani toa kwa ukungu. Usha amio maneno shazi. Usha amio nisina hazi. Ukaambiwa mimi jambazi. Tapelo mapenzi na baluka ni hitaji. Ushaambiwa maneno shazi. Ushaambiwa mimi sina hadhi. Ukaambiwa mimi jambazi. Tapelo mapenzi na baluka ni hitaji.
Ai ni penzi la ukweli baby nipe tu. Na ukinikuta nimelala unakuja juu. Tena kwa jinsi liko hoteli na watawu. Na ukinikumbatia moyo
kayeko tulipokutana sani na mpango ujue kwetu baby did you know nakupenda sana wewe ndio wangu chaguo langu
ime mara maero mama ningeni I love you my king ndo mwachana mama but ime haruswa
baby boy
254.
Pass it to be, mama. Can you remember you never give me? I may be, mama. In a yako madwara, mama do I, mama gumbi. Be a pity and a love. You're everything that I desire in a woman. Abe, you're very shape, you're in a sura. Abe, you're everything I desire in a woman. So, baby, brunch, Jahara Miel. A baby, brunch, Jahara Miel. My Abe.
Sitaki nishauriwe, na mtangaza. Huyo hapa huyo, nampenda. Huyo hapa huyo, ananipenda. Sijero kwa ndugu yenu, ni mapenzi na yopatiwa. Mwana kanipa kisavu, kipapatilo nyama ya njiwa. Huyo hapa huyo, nampenda. Huyo hapa huyo, ananipenda. Sheba, 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 hachichichichichi. Chuki mkichukia, hamtushurishi. Sisi la masufuria, halitakati kwa jiki. Debe tupu, oh, debe tupu.
Hacha zako kelele.
Bure wajikausha sauti.
Hacha zako kelele.
Tandika mkeka ukae utulie.
Hacha zako kelele.
Sisi bado, bado.
Hacha zako kelele.
Huyo hapa huyo, nampenda. Huyo hapa huyo, ananipenda.
Twende tiriri, tiriri, tiriri. Wonyeshe tiriri. Oh baby tiriri. Tiriri, 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 tiriri.
Sisemi nae, sisemi nae. Sisemi nae, sisemi nae. Uyo dunga enzi
sisemina,
ikurubi asina
sisemina,
ikiai mwana kaswe
sisemina,
sisemina,
halithani tatharika
sisemina,
ilapata wakuridhika
sisemina,
nishatembeza blo
sisemina,
siwathi yangu tena
sisemina,
SHI RK Ocean.
Taba, kilichonisha mwishi upore wako na heshima yako. Wazazi wangu wamekusifia sana kwa tabia yako. Sura yako ya upole inanivutia. Shepu twiga mwenda pole najivunia. Oh, tupeane mapenzi iwachome, na kama namba waisome. Hata tukigombana wasione, washike jembe wakalime. Mapenzi mazuri wakutane wawili wanopendana. Sizidishe washauri, watasababisha tuje kugombana. Aye, angalia shepu, kawe masepetu. Angalia jicho, amisa mubetu. Karangi kake, Elizabeth Maiko. Yani we mrembo, wabahi na chukua jiko. Wino wangu wa milele. Na uzadaga, ili ninunue motoka. Nikurizishe, unanipa furaha. Na nguvu ya kusaka chapani sikuangushe. Tunanyota ya Adam na Hawa. Oh, oh, tunavyopendana. Hata wakituchukia ni sawa. Oh, oh, tuaminie mama. Wanaona umenipa dawa. Oh, oh, wanaongea sana.
kingerezo mana na cheza ya watu na nufi ambani yamani matabili pweza penzi nitafika mbani
kwa kweli hamtoweza
mana na cheza ya watu na nufi ambani
basi baby ni kubatie mama
angalia shepu
kubatie
kawe masebetu angalia jicho
mama
amisamo betu karangi kake Elizabeth Maiko Yani we memo Wallahi nachukua jiko Mwino wangu wa milele Milele
DJ Skila 254
Nakwenda, mimi ndio narudi mwana kwenda Naikini chakwetu tugawane Leti chumba kidogo tubanane Maneno ni ya nini tupishane Tushapenda na basi tuzikane Napewa mapezi na mashamsham Mwambio yo ex mambo bambam Akumbe mahaba matamtam Acha Mungu kutesa kwa zamzam My baby Oh baby Mwana mita wa mita mwamba kositati We baby, my baby Mwana mita wa mita mwamba kositati No time, say No time, baby No time Hakuna muda kupoteza baby oba No time, say No time, baby No time Hakuna muda kupoteza honey oba
You are listening to DJ Skila 254.
Oh baby wangu, mwezi unanivua kama samaki. Naona wivu, akusitaki. Mwezi umenisweka mate, kamdomo mate, achoni kamate. Aya nimeshusha pressure. Kila soka mami unanitesa Ni ila kila siku kukesha Mamuda unashindwa kutosha My baby Oh baby Mwana mita wa mita mwamba kositaki We baby My baby Mwana mita wa mita mwamba kositaki
Magamo, come closer and give me some more. Kama tunda lilimshinda Adamu akashindwa kuvumilia. Sasa kwa nini tuita binamu nina nyongo itatumbukia.
Ulimi ukipitiliza, unanimaliza. Mwenzako bado najiuliza, hivi ni kweli ama tunaigiza?
Magamo, come closer and give me some more. Kama tunda lilimshinda Adamu akashindwa kuvumilia. Sasa kwa nini tuita binamu nina nyongo itatumbukia.
Ulimi ukipitiliza, unanimaliza. Mwenzako bado najiuliza, hivi ni kweli ama tunaigiza?
Moyo mezama kwake bila yeye siwezi toboa. Mindo fundi wara azake na tuanga na kukoboa Alinikumbatia, mkono wa kushoto kwenye gia Zika nipanda hisia, na nilipo chuchumia Maji akatoka ameloa, ameloa, ameloa na mvua Ameloa, ameloa,
amenyeshewa na mvua, mtoto ameloa, ameloa, ameloa na mvua, ameloa, ameloa, amenyeshewa na mvua. Ameniweka kwenye chupa ndo maana natamba. Wenye paparapo bana wona washamba.
Yomenka mwanao wenye kwile chakulo waja chikuti la mwanao. Liduvali pamba ukakulyamba. Liduvali pamba ukakulyamba.
Moyo mezama kwake bila yeye sezi toboa. Mindo fundi wara azake na tuangana kukoboa.
Alinikumbatia mkono wa kushoto kunigia. Zika nipanda hisia na nilipo chuchumia. Maji akatoka ameloa, ameloa, ameloa na mvua, ameloa, ameloa, amenyeshewa na mvua.
Anything I'll do for you. So let me give my number, oh. And you be my commando, commando.
Zaku mwe hongu mwe pesi. Usijo kani bwaga eti. Kisho kani fama stressi. Hali yangu mya bajeti. Usijo kani weka benji. Utanimaliza, utanimaliza. Oh, I wanna be your soldier, oh.
Shabbat.